Baby, I'm smiling, yeah, for you. Baby, I'm trying. I'm trying to be perfect, baby, for you. So come see me, see me, see me, see me. Come see me singing, 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 singing. Oh, baby, tight. Me can't wait for tonight. Me love what we do, me baby. My hands are on you, me baby. Tonight just me, you, me baby. Me going crazy for you, me baby. Lights up, sound on. Champagne, tryna give a love song. Yeah, I wanna give you love. My baby, give me love.
Leo na kupandika mpanduwa. Pandika mpanduwa. Leo na kupandika mpanduwa. Pandika mpanduwa. Leo na kupandika mpanduwa. Pandika mpanduwa. Leo na kupandika mpanduwa.
Kwenye kichwa changu umejazana, ushanipasana. Hadi nikitaka kucheat nasema hapana. Na vile umenimiss naona aibu kukwambia ufanye taratibu. Vile unanikiss napata majibu bila kuniambia mimi ndo wako tabibu. Napata mizuka na kupa yote yote. Cheketa banduka napita kote kote. Leo hakuna hata kenjoy mapenzi kukushinda wewe. Dunia nzima hakuna mtake mpa mapenzi kukushinda wewe. Leo nakubalika.
Leo nakubalika mpanduwa.
Nakubanduwa.
Nakubalika mpanduwa.
Leo nakubalika.
Leo nakubalika mpanduwa.